gouvernement kan e fedde semane holliti kan e fiyan dabiriji fou jokkina kabaruji hala le talkuru accord d'algene yalla dien e dejan an hebele leedi mali
kado hala yo adi mo bami gube tinbe talkuru jam e dewral e kanya gouvernement o dum wadi wattu botu modo do gede yogaje ndudo talkuru gubal semane ndar lam ko bebe jo inde no buri fuf yawde fedde hertande lulurnde commission ad hoc ndere mudum tutundral hakilaji ngadete do gede buri fuf nafude almu ak mohammed kajado hala gubal sima
comme la
sene ko fedde sima holliti giddi ko jappi be wi sun wala ni mangal pade habirtobe inde fedde mabbe ne wada lam mangal leedni hokke hore yako du suni lam on jabin dum mide mila golledi kedde mu yaframe fu
très facilement
gubal simi dum woni be inclusivité be na dar gubede fuf wadde dental yalla darane hakkeji de bi renti e mudum kedda na mohammed atayib sidibe kango ni horejo simi
le mali a besoin tout
mali ana haja hanne bibbe mudum fi edda mudum sabu dabiriji mawdi fiyama giddi ko jabbi medde domi honande di golleji honjirta hore yalla bibbe leedne fu ana heba kawra dokkundira
juude
an hani gube ciinbe be gouvernement o e kanyi jamarande hewta holare hakune mun en don ko holliti mohammed ould matali neddo platform
min je mida mila handen watmo won ele mudon bibbe leedi malni fu ana hani kolondurde dokkundira juude kawran ana hani hebede bangi fedde gouvernement ka e bangi fedde semane o dabiri fiado yo horde leedi goto wongo taji o dabari jama pameteedo watte lam ondu yo bibbe leedi malni
gouvernement transition kay bami adi huntande hore ko hani gollude kala ko hawra e do mudun shugal ko kala may ga hulti wido dun kawral hebete do tobe cindade de
les partis
yimbe wonbe de fedde ana hani famde wi golledi wawa hebde lawon fe sun walani kambe pay e daro e darne mebbe be jande perran labna wi be batan seraje halade le do talkuru gouvernement lam hakkondira jom fiyan dabriji fu yalla kawral ana hebe do no talkuru halan
pedari dum don pelle union africaine holiti welli yonki mabbe e do ko karo wadama e bamgol unyaaji nogo e jeegomo hawtobe hibbe le larmi mali e kanye gullire godde lamo